KNB Records.
ZWAP.com.
You act like you don't know me, DJ Bollocks.
Banona chungu, silver,
Zimbiyesi bendo,
Kampanaka, stat.
Muntu wanti na need your attention. Nirina mafunso vopaka vima question. Viliche mumutu nifanga na congestion. Muzani fwa surula mkani yanka kuma question. Java choka kufana ni vampini nezo prana. Yenze ni madreamse yonka lako chibwana. Vinzi cheva mushe vo iba nezo kana. Kaya neze raito donzelu za ufana. Nezo kutinza punzira nonka la vijinia. Nero kukuru na mbukonda chevipia. Wakua veka veka nipini funa chemunia. Kufikonda simpi konda bava ikanga kufisia. Ivi vichiteka siva mene nezo plana. Nenze na madreamse nechoka kufana. Ivi vichiteka tika vini vesa cheka buwa. Fo iba nivisiwa bati stiu nivituwa. Imwe vijiteka jane. Imwe vijiteka jane. Iwe ili nineka sinisiwa. Ili nineka sinisiwa.
Ukumbi ndefika na futu kukumbi ndefikumbwa. Ubupuwa weka weka ina mano kwa tinimbwa. Ukufitemwa shafitemwa pati ndadabwa fiari ntemwa. Shatala iwapo devo na tine devo na riftemwa. Ineponze pena pita pati togo na vipita. Kapena momu huze sama ziba ndine hater. Ine life ya chape chape ni mawishinga that it melts. Every time onka tini tabe tima kumana nga tini beoti. Na pamene sebe nzera na popo pese kakuchimwa. Elo njito singa leke futi nilenga nekuina. Muzini pempele lako chape osani oneramo. Mulungu ndia ziba mwine waini pitamo.
Ivi vichitika siva mene nezo plana. Neze na madreams ine choka kufana. Ivi vichitika vini vesa cheka kuwa. Vo iba nevisiwa but it still never kuwa. Imwe vichitika jane. Imwe vichitika jane.
Nishani vichitika, na speza nichitika. Sagari ya paka ni kangi ozichindika. Maheta vashikika, mitondo zizifika. Na magelo vafuno ni kuila fulu ni shishita. Zifuaka na mastika, mapaketi ya pita. Fulu mwana chokoso vela tepo ni ofipa. Vama ziba tika fika, zakati ya nzika. Imwe ni chombi umila, fulu mwenze mwayanika. Tunkeche mumanika, dinezu waznika. Kani totosha mumatu watitiska zishimika. Tima vazizi zirika, story zivika. Na wakele sunga nipeze na bitch nika.
Ivi vichitika siva mene nezo plana. Neze na madreams inechoka kufana. Ivi vichitika vini vesa cheka buwa. Fo iba nevisiwa but it still never doa. Imwe vichitika jane. Imwe vichitika jane. Iwe ili nereka sinisiwa.
Me, I hate what I like, you know. It's you. Zimbiyesi baby, I'm dark. Hey, yo, Dizmo.
Banana chungu.
KNB Records. You act like you don't know me, DJ Bollocks.
ZWAP.com.